ile kitu wewe ufanya inafanya nisikie kufanya ile kitu, ile kitu wewe ufanya inafanya nisikie kufanya ile kitu, ile kitu wewe ufanya inafanya nisikie kufanya ile kitu, ile kitu wewe ufanya inafanya nisikie kufanya ile kitu, ile kitu iko na kitu inafanya nisikie niko mavitu, tendelea utasimamisha jitu nifanye vile mifanyia chipo mwitu, uko na swali niko na jibu, reggae rumba yes me too, nguo see through I can see you, mambo yangu yeah, and I know, and I know oh, unakuja ukiwa komando ukinishika sitasema no.
Umesharidhika na pali tumefika, umeshanizika, umeshanishika, zimeshanishika, najua bila wewe mimi sijakamilika, you're a painting girl, unavyotindika, fimbo imerise, jasho inamwagika, umeniweka kwenye zone, I wanna be with you alone, yeah.
And I know, yes I know, oh,
I know,
umekuja ukiwa komando, ukinishika sitasema no. Oh no, cause on the low, nimekudigi toka kitambo, sikishika basi let us go.
Yeah.